Ndikhula ndikhuliswa zimfundiso zikagogo nomkhulu. Into ezazibe zikuhlalise phansi zithi mthando mntana, mthando mntana, ubo mazomnyu, mthando mntana, mthando mntana, ubo mazomnyu. Mthando mntana, mthando mntana, ubo mhlonipho mnyu.
Mjana,